Chase me dunda dot score.
Do score. On the beat.
Achi mwari paura. Wale wanangu mikwaza na nanisema o maisha yangu mizozo, mizozo. Wengi wanaunipinga sina chuki nao. Si unajua asfajiri use, use. Nikitoka usiku ndo nafanya nire.